Ekitongole ky'amakomera kitegeezezza nga bwe kiri ekyetegefu okutuukiriza ensala ya kkooti enkulu eyawadde omusajja Christopher Okello Nyumu ekibonerezo eky'okuwanikibwa Kalabba olw'okusanjaga abaana bana ku ssomero lye Gabamu Division ye Makindye mu Kampala. Eggulo kkooti enkulu ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Komuhangi Kauha lwe yawadde Okello Nyumu ekibonerezo kino oluvannyuma lw'okumusingisa emisango ena egy'okutemula abaana be yakwata n'asala ng'embuzi. Omuhangi yalagidde ono awanikibwe ku Kalabba.
I hereby sentence to suffer death.
Nsonyi nsindika Okello Christopher Nyumu ku kibonerezo ekya Kalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka oteku, owookubiri kyeyisa, omusango ogusatu tolya neginikyasi ne odete mu ngeri eragirwa mu mateeka.
And Mr. Okello, you have a right of appeal.